Cooler. Lazima zinyanye weekend. Yo. Aire.
Three minus one is true. Kanyaga muiba dungwa true. Ere wahane ma crew. Shoka matuko tuko stu. Juzi nifa kwa na majuu, ndege ya tui kanipata lu chama na pike ya blue, mama lijama kahala balu. Imagine nafa kwa Chicago, home niko bez na mpango wa kando. Imagine baitagi bango, pako sikosi na juice ya mango. Imagine nafanyo msando, ukijitayo na pijwa marando. Ekewa rose kamu hando, neza chizi chuchu ya ngambo. Mbogi, yogi, warogi, yochendi, wogi, madogi, rapogi, wakwendi. Hawataki prosper, hawapendi ona success. Hawataki woki pao na cheza rafu kwenye rest.
Aire. Wiki mnafanya situlisha fanya kitambo hakuna kipya wana proof. Padri bingwa na kemea mapepo madhabao yangu kwa booth. Yap, madogo mitani upambe. Ushaivu tabomu rumande. Ulala ubavuni Ugande saluti wanangu migingo utange. Tuko lit na inare haipoi. Utadhani ni biwot zile masiku za moi. Naona ndani ya nafsi zao. Jicho pevu jicho x-ray. Mda wako si ulikuisha ulikuambicho umebaki kwa ashtray. Nawakilisha bahari la Hindi ya ma pirate. MDMA inabembeleza maisia macho zimedilet. Sheria ya kwanza kitau kipenda kuflex utarudi oche shit. Najua unadhani ati labda mina kuchocha ama miu wanabonga shit. Utamaka utashtuka. Utaswallow toxin. Mogoka vanya na chana. Motoka ndani wa chana. Ndani maprama. Na tukikutana uwagani vibes. Uwa hakuna madrama.
Aire.
Neza kudos. Nikufanya mbaya na itos. When your jokes ukiplay tena ndai post. Bila body my girl lose force. When it goes prescription ni madawa zote skin is a dose. Yeah. Second Mekni Jakti Mandege Pendi Mamwere Uwezi Tutepa na mchele. Geri upate upele. Upatani na imbogi sini makafiri. Au kesi na imbogi sini mawakili. Siku sako kani pongi sini majangili. Mistari zangu mutachisha kama mashairi.
When gasia
vita zote violence. When gasia ski nafanya yote inyatia. Minda wachia ukianzia. Aire.
Gari ni 4x4, Wilson Chrome, tint plus pastures za Rome. Kalitaka don, doko toy form, kaka shon jo apply come alone. Na kwang on top, mahaga na flow, hapo tu kando ya show. Buda mini boss, nina work force, so na work by force. Pigo my shot, shy fish spread the road, you spoil the child. I went back and bank work and kaji part, I'm back to the start. The hustle, the muscles, the pain, the passion. Seduction companions, maranko hapa, maranko pale. Nikama mipasho, mziki wa jasho. Pato lenye pato pato, wezen pata bila pato. Hata kwa mkatu, kwa liwa mambo, yeah.
Check, got it, again, yeah.
Yes, sir.